Abaka ba parliament abachikira abakozi basanyikidde nnyo ekyomukulembeze eggwanga okuteeka omukono ku nnongoseza mu tteeka ly'abakozi erya Employment Amendment Act ly'omwaka 2025 eggwanga lyeteekerateekera okuzza olunaku lw'abakozi olunaku olw'enkya. Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku lw'eggulo yatadde omukono ku mateeka ag'enjawulo okuli erya The National Drug and Healthy Products Authority Act ery'omwaka 2026 gavumenti mwe yayita okuggyawo ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority ekyateekebwawo etteeka eryo 1993 nga mu tteeka eryo kyasikizibwa ekitongole ekya National Drug and Healthy Products Authority ekigenda okuvunaanyizibwa kulondoola omutindo gw'eddagala ly'abantu, eddagala ery'ebisolo, ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro n'obujjanjabi obulala, ebizigo, ebyensusu, emmere erimu ebiriisa n'eddagala ly'ekinnansi. Pulezidenti era yatadde omukono ku tteeka erya The Energy Efficiency and Conservation Act ery'omwaka 2026 ssaako etteeka erya The Non-Performing Assets Recovery Trust Refill Act ery'omwaka 2029 eryaggyako ekitongole kino obuyinza ne buzibwa mu minisitule ebyensimbi. Etteeka eddala Pulezidenti Museveni yataddeko omukono lirya Employment Amendment Act ery'omwaka 2025 erigenderamu okukuuma n'okunyweza eddembe ly'abakozi abawaka abamanyiddwa nga bayaaya ne bankubakyeyo n'amateeka amalala. Waliwo etteeka erya The Forensic and Scientific Analytical Services Act ery'omwaka 2026 nalyo Pulezidenti yalitaddeko omukono okusinziira ku kiwandiiko ekyavudde mahago wa Pulezidenti. Etteeka lino erya Forensics and Scientific Analytical Services Bill lyawa obuyinza n'obuvunaanyizibwa eri ekitongole ki Directorate of Government Analytical Laboratory okwanaganya, okwekebejja n'okuwa eggwanga amawulire agakwata ku butwa erimanyiddwa nga The National Poison Information Center n'obuvunaanyizibwa ku kulondoola amakeberero g'eddagala g'endagabutonde gonna mu ggwanga. Obubaka obwafulumiziddwa amaka g'obwa Pulezidenti bwategeeza nti amateeka gano kuliko n'erya The National Drug and Healthy Products Authority na gavumenti mwe yayita okuggyawo ekitongole ekya National Drug Authority. Kaakano mu mateeka amalala Pulezidenti gyataddeko omukono mwe muli etteeka lya Copyright and Neighboring Rights Amendment Act ery'omwaka 2026 eriungamya ebiyiiye omuli ennyimba, emizannyo, ebitontome, katemba n'abawandiisi nga nalyo Pulezidenti yalitaddeko omukono. Etteeka eddala Mwami Museveni lyataddeko omukono lye lya Employment Act nga ligendereddwa mu kukuuma n'okunyweza eddembe ly'abakozi abawaka. Kaakano mbaka wa Parliament ow'abakozi Margaret Rabushaija agambye nti basanyufu nnyo olwa Pulezidenti okuteeka omukono kuteeka epya eri abakozi.
Kirungi kubanga buli lwe tubeera mu paliyamenti nga ne mutu ewuwe nga wa constitution mwava ng'enkuba yatonnye butonnye bunyenevaako obusolya atyo bantu bakirwanirira ne bagamba nti abantu bange bakozeyo bati ne bwe bati naye bati ffenaffe etteeka lyali libaddewo naye nga lya lusuluuju nga yali terimatiza bantu. Bwe mba nga nzadde ennaku mmeka ezimpeebwa okuwummula, bwe mba nga mukama wange agaanye oba bankuba buli lunaku ate nangasibira ne mu nnyumba naye nga najja kumukolera, bwe nandikoze nina okugenda okwerwanako kwegamba kyekigendererwa nasanyuse nnyo.
Omubaka akiikirira abakozi Abudu Bya Katonda agambye nti kaakano gavumenti esaanye okusomesa abakozesa engeri y'okuteeka mu nkola etteeka epya.
Nayagala okulaba fighting a casualization of labor nga kati omuntu bw'aba akoze okusuka emyezi etatu ena aba afuuka permanent n'okulaba na list of basic workers bali incorporated mu employment act neza pension byonna byonna bibadde birungi era tubadde tulinze twagala okwebaza nga list yali tenga bomba nayesaba kyensa abantu kati kijja kuba nga list kyongerako ku standards ez'abakozi okulaba na list waliwa DR era n'ogiteekamu ekitiibwa kubanga tugera ku tripartites abakozesa
government. Kulira ekibiina ky'abakozi ba gavumenti ekya Uganda Government and Allied Workers Union Kato Emmanuel Batemeto agambye kirungi okubeera nga abakozi b'awaka bagenda kuweebwamuko ekitiibwa.
abakozi bano abakwatibwa k'etteeka lino ba mugaso nnyo mu ggwanga lyaffe. Muntu ogenda n'ova awaka n'ogenda mu ofiisi yo n'oleka omukozi w'awaka nga alabirira awaka abaana bo yakufumbira n'emmere gy'olya naye n'omuyisanga ekyettale. Pulezidenti ekintu kyeyakoze kikulu nnyo, kigenda kuleetawo okwesima mu bakozi bano abawaka n'abaala abafaanana bwe batyo. Abaana abo babonaabona nnyo, abaana abo tebasoma, abaana abo babawa obusente butono. Pulezidenti kyeyakoze njagala okumwebaza. Ate naffe oba nammwe abakozesa abaana bano, etteeka lino mulirabe nga lizze okulaba nti liyambako abaana bano okuva gye bali mu mbeera gye mubatambulizaamu ey'emmanju.
Martin Nkoyoyo, ssentebe w'ekitongole ekigaba olukusa eri abantu abakozesa ennyimba wano mu Uganda, agambye nti basanyufu nnyo olw'omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka eryo erifuga ebiyiiye.
Nimusanyufu nti pulezidenti yatadde omukono ku tteeka, ekitegeeza ekisooka nti sikinti etteeka teribaddeewo kati yatadde omukono ku nnongoosereza, kitegeeza nti kaakati abadde balowooza nti copyright w'abantu ebiyiiye by'abantu byakusanyirako kati yessaawa okuluma kubanga kati kukukka muti osobola okusibirira ddala emyaka 10 oba okuwaayo engasi yaabo kati 50 oba byombi. So ekyo kitegeeza nti kati abantu bagenda kutandika okuteeka ekitiibwa mu biyiiye bya bannaabwe.